maliro nesanga eyakazaliwa au mukama ne kutendereza olwama kuba manji mwempise kuba bingi bambi byetutamanyi nga mukama wabyesigaliza era bwentyo nefumitiriza olwebyo byonkoledde kuva mu lubuto okutuuka wano kyemmanyi nti tebibadde byangu era mukama nkwebaza obulungi mwe wantondera abazadde abankoziza obulamu bwompadde ebirungi byompeereza abalabe bomponyeza munaku eyo gyompisiza awo kyova nkutendereza nenkusinza nti mukama weebale. Naye mukama nkusabobere nange munaku ne musanyu kuba bingi byetuyita mu bambi era mukama notubeerawo. Kama kusabobere nange munaku ne musanyu kuba bingi byetuyita mu bambi era mukama notubeerawo.
Kusabobere nange munaku ne musanyu kuba bingi byetuyita mu bambi era mukama notubeerawo.
Mukama kusaba bukumi bwo mu famire yange ne mikwano gyange era mukama kusaba otugabirire mu kanisa yaffe ne mu maka gaffe n'ekirala nkusaba obulamu obulungi mu baana baffe ne ku mirimu gyaffe mukama kusaba otulungamye tukole ebirungi tukutendereza nga tusaba gwe mukama owekisa totulekulira tulungamye ayi mukama otugabirire. Naye mukama nkusabobere nange munaku ne musanyu kuba bingi byetuyita mu bambi era mukama notubeerawo. Mukama nkusabobere nange munaku ne musanyu kuba bingi byetuyita mu bambi era mukama notubeerawo.